Uteza matukio ya radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nkuko mubizi radio ijwi ry'Amerika ivugira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri metero 19 na metero 22 ku mirongo migufi kugera saa 2 y'ijoro mudukurikire kuri iyo mirongo kandi turi no kuri internet www.radioyacuvewa.com. Mwiriwe neza se, ni Thomas Kamirindo basuhuza n'icya kiganiro cyanyu muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jeni mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Murakaza neza rero mu kiganiro cyanyu muri Isanga. Kugera mu mwaka w'2016 mu Rwanda hari amadini arenga 1500 yiyandikishije mu kigo cy'igihugu cy'imiyoborere n'insengero zirenga 1015. Ese ni ikimenyetso cy'ubwisanzure mu myemerere mu gusenga mu by'amadini? Igisubizo twagiye kugishaka muri Lipodor, umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, mu by'ukuri umuryango uharanira guteza imbere no kurengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Lipodor yakoze ubushakashatsi ku burenganzira bwo gusenga n'ubwisanzure bw'amadini n'amatorero. Umushyitsi ni perezida wayo, perezida rero wa Lipodor, Pasteur Mushimiyimana Pierre Damien. Simbatindi, Pasteur Mushimiyimana, muraho murakomeye? Yego rwose turakomeye kandi ngushimiye cyane uyu mwanya uduhaye, urakaza neza. Gusa rero iyi telefone yawe ndumva ifite akabazo, sinzi nimba network uko imeze, sinzi nimba wajya ku ruhande gato ya rwahuri gato cyane kugira ngo turebe nimba bitungana kurushaho, kuko biragenda bicikagurika.
Yewe ndikubumva neza.
Ye natwe reka turebe nimba biza gukunda. Ibyo aribyo byose nagira ngo ntangire ngushotora kuri pasteri w'ukuri mu itorero ry'abapentekosti. Iyi raporo ya Lipodoru ukankinuri na perezida wa Lipodoru ari kuri pasteri, ntabwo waba waricaye gusa hanyuma ukayiyandikira mu magambo makeya ubushakashatsi mwabukoze gute?
Bishoboka ko abantu bashobora kwicara ngo biyandikire bishobora byite ubushakashatsi ibitekerezo by'umuntu bwite. Iyi raporo ibikubiyemo n'ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango wa Lipodor, tukaba twabukoreye mu gihugu hose.
Yewe ntabwo Pasteur, ntabwo umurongo umeze neza pe, sinzi cyangwa se duhagarike twongere tugu. Wayishyize kuri hoparere?
Oya,
kuko biragenda bicikagurika, ntabwo winjira neza muri radio ngo tukumve neza. Cyangwa se icyumba urimo nacyo gishobora kuba gifite akabazo ko kwakira neza imirongo.
Ntahagarike duhindure niba bishoboka.
Ye, reka mbaze abamfashije baca umurongo hanyuma twongere tuguhamagare turebe ko bikunda. Fatou, est-ce que tu peux couper et puis reprendre dans quelques instants? Nshuti z'ijwi rya Amerika rero, Fatuma Alimasi Kalala, twarimo tugambana ukuntu twongera guhamagara Pasteri Mushimiyimana Pierre Damien, mugere arimo mushaka mube mwumva aka gatangazo.
Banyanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwave, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika rero umushyitsi nk'uko nababwiraga mu kanya ni Pasteri Mushimiyimana Pierre Damien, ni president wa Liprodor. Tugiye kuganira kuri iki cyegeranyo cy'ubushakashatsi Liprodor yakoze ku burenganzira bwo gusenga n'ubwisanzure bw'amadini n'amatorero mu Rwanda. Mu kanya telefone yatugoraga ariko ndibwira noneho uko bigiye gutungana. Pasteri, nanone nongere nguhe ikaze. Pastor Mushimiyimana ntabwo araboneka, muratubabarira. Noneho tubanze dufate rero abantu bashaka kuza muri iki kiganiro kwifatanya natwe abanywanyi b'Ijwi rya Amerika. Uwo turi kumwe wa mbere ni Remo. Remo,
karame karame,
uratangaza iki?
Na amahoro, na amahoro. Nawe mwaramutse neza?
Ngiye gutwaramutse neza rwose.
Nuko nuko, Imana ishimwe.
Haleluya.
Amen.
Nuko mu gihe rero bagishaka Pasteri Mushimiyimana Pierre Damien umutumirwa, urashaka kutangaza iki?
Okay, ibyo wenda mwari mwavuze nuko bitewe na poste mwari mwashyizeho na nayisinyi ko ntumva, ahubwo ni nk'aho ari ibyo byabaye na cumi na karindwi itangira natwe ino nkubiri nayitanga inkubiri ngo bafunga no madini byatugezeho. Jyewe nari ndi icyo wita wenda shehe cyangwa imamu w'umusigiti ahantu.
Uri imamu kandi witwa Remo? Burya se Remo ni izina rya kisilamu?
Ntabwo ari izina rya kisilamu, ni uko na wenda nani nabaye umusilamu nyuma.
Hanyuma ubaye umusilamu wafashe irihe zina rya kisilamu?
Nitwa Abdul Jalil.
Abdul Jalil.
Nyuma rero wenda nge icyo nanabwira ngo ntabwisanzure wenda baduhaye twagiye kumva twumva ngo umusigiti aho twasengeraga bahafunze. Numva birantangaje. Nta nama bigeze batugisha ati ibi mubireke mureke ibingibi. Oya, none igihombo nge nagize nakwita ngo ni igihombo. Ni abana nari narafunze, umwana utari uzi gusoma, umwana utari uzi kwa utaragiraga isuku, nkamwigisha isuku. Ariko ubu ngubu birababaje, iyo ubonye n'umwana mu isantere kuko yacitse intege ntahabona agira gute asengera asarira, ukabona umwana yari mayibobo yaje yari umusilamu ashobora koga agafata isuku neza azi gusoma. Akavuga ati nge mu ishuri sinzasubirayo, ariko nkandika ibintu ku kibaho ndimo kubigisha ikamugirira akamaro akamenya kwisomera. Agashobora kuvuga ngo bari bamaze no kugera ku rwego bashobora kuba batungamo telefone. Ariko na igihombo nge byangezeho bintu bikanambabaza ni ukubabona nyuma babuze aho basengera bikagera gute bagacika intege bagasubira muri bimwe bari bibereyemo.
Mu yandi magambo, uburenganzira bwawe urumva bwarahonyowe?
Bwarahonyowe cyane rwose.
Remo alias Abdul Jalil, reka iki kibazo tuze kukigarukaho. Ugume kuri radio yawe, hanyuma Pasteur Mushimiyimana nyine president wa Liprodor yakoze ubu bushakashatsi aze kugusubiza.
Cyane rwose.
Urakoze.
Ego
na. Pastor Mushimiyimana.
ndabumva neza atoma
noneho rwose turakumva neza natwe ndibwira ko ni inshuti za Amerika zijwi rya Amerika zikumva neza mu maradiyo mbere yuko tuza ye mbere yuko tuza kugaruka kuri ibi bibazo by'ubwisanzure bitewe n'amadini n'amatorero n'amasengero yafunzwe reka tugaruka aho twari twahereye muri cya kibazo natangiye mvuga nti ni ikibazo cyo kugushotora uri pasteri uri president wa Riprodor ntabwo uwiyicariye ngo wiyandikire raporo
ibyo ntabwo bishoboka ibyo ntabwo byaba ari ubushakashatsi aho umugabo waba wanditse ibitekerezo byawe bwite ubushakashatsi bisobanuye yuko hari uko bukorwa twagiye mu turere twose tw'igihugu tubaza abarebwa n'ikibazo no kuvuga abayobozi b'amatorero n'abayoboke bayo hanyuma ibivuyemo nibyo twatangarije abanyarwanda
hano muri iki cyegeranyo mu nshamake yacyo nduzi muvuga yuko mwabajije amadini n'amatorero 28
yego
mwabajije n'inzego z'abayobozi ku rwego rw'ibanze
yego kandi n'abayobozi ku nzego z'ibanze
n'imiryango itabogamiye kuri leta itandukanye
imiryango itagengwa na leta cyane cyane y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu
nubwo hanyuma tutabiciyeho hari amadini mu Rwanda asa naho adahabwa ubwisanzure buhagije twavuga nk'abayisilamu byigeze kubaho abayehova nabo hari igihe mu Rwanda bigeze kubera bezwa muri za 80 sinibuka neza bacyaduka bakabafunga nabo mwarababajije
nabo twarababajije barimo bo twaganiriye nyakwatuma
nuko ibi ngibi rero byari ugusasira ikiganiro kugira ngo abatwumva bumve ko nyine bumve ireme ry'ubushakashatsi koko ko rihari ndagushimiye cyane rero dukomeze yego noneho rero mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka leta ifunga amasengero menshi cyane ibihumbi hanyuma n'uyu nguyu twarimo tuvugana Remo waje kuba imama afata n'izina rya kiislamu rya Abdul Jalil ati nanjye bamfungiye umusigiti ngira igihombo ati uburenganzira bwo gusenga bwanjye bwarahonyowe aho wamubwira iki
urakoze cyane ndagira ngo twumvikane neza yuko mu Rwanda batafunze isengero ko bafunze isengero zitujuje ibisabwa hari ibwiriza rijyanye n'uko insengero zigomba kubatse ibyo zigomba kuba zujuje kandi byagiyeho mu buryo bwo kurengera uburenganzira bw'abanyarwanda muri rusange hanyuma ibyo bwiriza rero icyagaragaye n'uko abanyamadini ahubwo ntabwo bari barihatiye kurimenya mu gihe rero ubuyobozi bushinzwe bwarimo bukora bugenzura niba amadini mu myubakire y'insengero bakurikiza igisabwa niho haje kugaragara yuko amatorero menshi yagiye yubaka insengero atitaye ku nyungu z'abayoboke bayo hanyuma izo nsengero rero byabaye ngombwa yuko zifungwa by'agateganyo kugira ngo habanze huzuzwe ibiteganywa n'amategeko by'insengero zigomba kuba zujuje ntabwo rero insengero zose ntabwo zafunzwe hafunzwe izo zitari zujuje ibisabwa
mu magambo make rero nta burenganzira bwahonyowe
mu magambo make nta burenganzira bwahonyowe kuko amategeko arahari asobanura ibyo insengero zigomba kuba zujuje
ijwi rya Amerika kuri telefone dufite na Ndayisenga Ndayisenga we wiriwe neza urasa n'uri mu rusaku ariko
oya kindi muri rusaku
none uri kuri radio ariko niyigaruka muri telefone yawe wabugabanije gatoya noneho icyumviro cyawe cyangwa ikibazo
icyumviro cyanjye
Ndayisenga
cyandabuye
ye vuga
icyumviro cyanze kuterekeye amadini none kugira ngo isengero yemegwe
yego ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda telefone ya Ndayisengira acitse hanyuma hazamo ibintu by'ibyuma ntazi ibyo ari byo ndibwira ko yashaka kubaza ahari ibisabwa kugira ngo idini mbese cyangwa se urusengero rwemerwe Pastor Mushimiyimana ubushakashatsi bwigeze bukomoza kuri icyo kintu cyo kumenya ngo urusengero kugira ngo rwemerwe rugomba kuba rwujuje ibingibi
urakoze nta mu bushakashatsi twakoze twarebye amategeko agenga uburenganzira n'ubwisanzure bw'amadini n'amatorero mu Rwanda kandi ibyo itegeko hari amategeko ari itegeko nshinga d'aboro mu ngingo yaryo ya 17 bitanga ubwo burenganzira n'ubwisanzure bwo mu myemerere hakaza n'itegeko nimero 68 ryo kwa 38 naryo biteganya ibyaha n'ibihano muri rusange naryo bigaragaza kurengera uburenganzira bwo gusenga n'ubwisanzure bw'amatorero hakaza n'itegeko nimero 72 2018 ryo kwa 31 z'ukwa 8 ryo n'imitunganyirize n'imikorere y'imiryango ishingiye ku idini ibyo naryo rigaragaramo kurengera uburenganzira bwo gusenga hakaza itegeko nimero 56 bari 2016 ryo kwa 16 z'ukwa 2016 rishyiraho urwego rw'igihugu rw'imiyoborere naryo rikagena mu nshingano z'icyo kigo gitunganyirizwa n'imibereho byaryo uko uburenganzira bw'amadini uko bugomba gukurikizwa ndetse n'itegeko nimero 10/2012 ryo kwa 2/5 rigena imitunganyirize y'imijyi n'imyubakire mu Rwanda ibyo naryo ndetse hakaza n'iteka rya minisitiri naryo nimero 04/M/015 ryo ku wa 18/5/2015 ishyiraho amabwiriza ajyanye n'imitunganyirize y'imijyi n'imyubakire muri ayo mabwiriza rero maze kuvuga hagaragaramo iby'insengero zigomba kuba zujuje kugira ngo zemererwe ubundi busanzwe harimo yuko insengero zigomba kuba zitubatse kure no kuba zitarengeje urugendo rwa kilometero 5 uturutse abayoboke batuye harimo nanone ubuso bwaho urusengero rugomba kuba rwubatse bungana na 0.5 bya hegitare ndetse no n'ibijyanye n'amasuku ubwiherero parikingi ndetse no gushyiramo ibikoresho bituma insengero zidasakuriza abazituyemo zigomba kuba zituma nta rusaku rusohoka mu nsengero kugira ngo n'abazituriye nabo babashe kugira umutekano ni bimwe rero mu byo ibyo tegeko rirebaho rivugamo ibyo ngibyo hari uko urusengero aho ruba rwubatse aho rwubatswe hangana hanyuma uburyo rufite isuku ubwiherero buhagije parikingi n'ibindi
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri sanga kuri telefone turi kumwe na Innocent. Innocent we?
Yego.
Ikibazo cyangwa icyumviro?
Yego, ikibazo n'icyumviro. Yego, cyuko mbona abo abanyamadini boreka bagakora imirimo yabo cyangwa babona hari ibidakurikije n'amategeko bakareka bakabataza ibikurikije n'amategeko. Kuko nicyo ubundi nawumvise muri uyu mwaka nyine ugirirange hari amashengero bugaye ngo amatipandi abatipandi se n'ayandi mashengero batange ibikwiye
Innocent we
na leta ama babandaye
Innocent
kukarira amashengero kuko nk'umugabo w'igihugu cyose ntihogo maze dine rimwe bigeshoka
Innocent we Innocent ntabwo bafunze amadini nk'uko Perezida wa Riprodor Pastor Mushimiyimana Pierre Damien bisobanuye u Rwanda leta y'u Rwanda yafunze insengero kandi nazo no kuzifunga by'agateganyo zitujuje ibisabwa n'amategeko urumva
yego
hanyuma ikibazo cyawe
Ama icyo nabona rero kuri cyo batakoze n'amategeko nirabironde rero babitange ahantu abo bandanye bakora cyo nicyo kibazo gihanye niyo handi batabitaje bakuba tukora kandi bitakurikiye n'amategeko bakamaze bakaraga ko batakurikiye n'amategeko hama bakaje bakabitanga bakaje bakabugurira amashingiro yabo.
Yee no sawa urakoze.
Yego murakoze no mukigi Amerika.
Dufite kandi na Maurice kuri telefone. Maurice we
karame
wiriwe neza
ariko mwiriwe neza nire noneho naza ntago ari Maurice nuko ari indi nomero nayo nakoresheje nanone.
Remo Abdul Jalil
anga pasteri ari ibintu yansubije koko nibyo pe sibyo twari tujuje ibyangombwa ariko noneho nyuma aho twakoreraga n'inzu twakodeshaga twarabwiye none twebwe ni muduhe uburenganzira dutanga inzu y'abandi turimo kuyikodesha ku mafaranga atubarwaho nabyo barabyanga.
Ni ukuvuga
neza murumva aho hantu harimo uburenganzira
buretse twumvikane mwakodesheje inzu muyishyiramo umusigiti noneho iyo nzu ntabwo yari yujuje ibyangombwa by'abantu bagomba gusangira.
Ntabwo yari yujuje ibyangombwa pe turabyemera ibyo ngibyo.
None se kuki mwebwe mutayitanze?
Umurenge warayifunze wazanye ingufuri urayifunga. Baro bazanaga ingufuri bagafunga.
Bafunga umusigiti noneho nyir'inzu?
Nyir'inzu ubwo ngubwo ni twebwe ikibazo tumugeraho ni ukuvuga ngo yakomeje kuducaginga ya mafaranga yakomeje kuduca amafaranga twakodeshaga.
Icyo ni ikibazo cyanyu ariko mwebwe mukodesha na nyir'inzu ntabwo ari ikibazo cy'umusigiti cyo ibyo bivuye bye uko mbyumva
n'umurenge wanze kudufungurira ngo dutange inzu y'abandi
nimugende mubwire nyir'inzu hanyuma musese amasezerano yo gukodesha.
Twarashishe none pasiteri hari ikindi kintu yavuze ni ukuvuga ngo hari izindi nsengero na nk'urugero nagwereza katolike hari ibyo nabo batujuje azi njye nk'urugero kuri njyewe ndi umwenjeniyeri ntabyo batujuje ariko mu byo batujuje mbibona nk'ibyo babasaba muri raporo ko iyo letere batwandikiye nyuma nko mu kwa gatandatu banyandikiye letere bambwira ko umusigiti nari nyoboye bawufunze nkurikije nk'ibyo katolike twari duhuje kuko ndabegereye cyane twari twegeranye n'urusengero rwa katolike nabo hari ibyo batujuje ariko ntibaduha uburenganzira ubwo ngubwo bumwe uba ngo katolike yo iri ku ibere niko navuga.
Aho ngaho mbese uwo musigiti wanyu uri ni hehe nimba pasiteri Mushimimana ahazi nabyo araza kubikwibwirira ni hehe?
Ni mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ririma mu kagari ka Kimaranza.
Reka rero pasiteri agusubize ndibwira ko afiteho igitekerezo. Urakoze.
Murakoze nawe.
Pasiteri
numvise igitekerezo cya Rema ariko ibyo avuga mu Rwanda ntabwo bishobora gushoboka kubera yuko na ibijyanye no gukinga insengero bitari byuje ibisabwa ntabwo ari igikorwa cyakozwe n'umuntu umwe ngo tuvuge ko yaba yarashyizemo amarangamutima. Aho hantu avuga yego ndahabwa ariko ntabwo nashoboye kuhagera ngo tumenye uko ikibazo cye cyaba giteye ariko kuko igikorwa cyo gukinga insengero zitujije ibisabwa cyakorewe mu matsinda kandi ayo matsinda yabaga agizwe n'abayobozi ku nzego zitandukanye ndetse n'amadini n'amatorero muri ayo matsinda yabaga ahagarariwe mu buryo rero nta kurenganya kwigeze kubamo. Urutonde rw'ibisabwa rwabaga ruhari hanyuma urusengero rutabyujuje rukaba ruhagaritswe rukarindira yuko ibyo basabwa byuzuzwa hanyuma kandi ababyujuje insengero zabo zarakinguwe kandi hamaze gukingurwa n'insengero nyinshi zamaze kuzuza ibisabwa. Sinibaza rero yuko ikibazo nk'icyo mu Rwanda gishobora kubaho kuko mu Rwanda ni ahantu mu gihugu gikorera mu mucyo.
Aravuga ati Gatulika iri ku ibere ubwo ngubwo arashaka kuvuga yuko leta y'u Rwanda isumbanisha amadini.
Ibyo ntabwo bibaho ko urumva ubyetu bundi ni umubyeyi hagati y'abana benshi se hari umubyeyi uvangura abana be ibyo birashoboka kuko na ni nkuko nayo maze kubivuga nta nubwo ari igikorwa cyakoje n'umuntu kugira ngo gaturika bari ijya kwibere kandi nta nubwo abahagarariye kiza gaturika aribo bari bari muri ayo matsinda bonyine muri ayo matsinda yagiye agenzura isengero habaga harimo abayobozi b'amatorero atandukanye ntabwo rero ari kiliziya gaturika yarimo yonyine kugira ngo tuvuge yuko yenda yo yaba yari kwindukirindukiraho harimo abayobozi ku ba leta ku nzego zitandukanye harimo ndetse n'abayobozi b'amatorero.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira na President wa Riprodor Pasteur Mushimiyimana Pierre Damien ku bushakashatsi Riprodor yakoze isohora na raporo mbese icyegeranyo ku burenganzira bwo gusenga ubwisanzure bw'amadini n'amatorero mu Rwanda. Kuri telefone turi kumwe na Erikia. Erikia?
Ndabumva.
Niko Erikia, iri zina kwa rimeze nk'iry'abanyekongo uri hehe?
Ndi Tanzania, ndi Tanzania gari serise.
Ehe. Ikibazo cyawe?
Ikibazo na jamba zina mwaka kujitaho, na ikijanye ni nama sende ya katolika. Mwene, sabona mwaka kujitaho, na kurenda zidi sineza.
Uti?
Na kundi sisi mara kwa mara baza.
Ee.
Alikuwa tu kijani na katolika.
Ah.
Kumuleta kwa kwa kuguru wa masengero.
Na habu ndi kukumba neza. Katolika kuguru wa masengero urusha kuvuga iki?
Ni makubwa kuni ya kanga kwa uzi wa masengero.
Yego.
Ijayo tu mara kwa mara baza tena masengero.
Yee baza.
Wavuga ati ukuntu bantangiye kugira amasengero byagenze gute
uravuga ukuntu bayafunze amwe atari yujuje ibyangombwa
ukuntu bayafunze
niko se Erikia ibyo ngibyo ko twabivuze mu makuru cyane niko ye ubwo gukuragira ngo Pastor Mushimiyimana afate iminota itanu agusobanura ukuntu kandi n'ubundi yabivuze ariko wari wakurikiye iki kiganiro?
Ewe, nabisobanurire gatonga byinshi kubera ndabizi akamaro kanini.
Reka noye kukuniganira ijambo hanyuma pasiteri aze kukwibwirira. Urakoze cyane Erikia.
Nange ndashima.
Yee. Pasiteri Mushimiyimana.
Ndakumva Toma, icyo kibazo cya Erikia nubwo turagerageza kugisubiza nubwo kiri hanze y'ubushakashatsi bwakozwe kuko ntabwo twagiye kureba uko insengero zagiye zifunga ariko nk'umunyarwanda hari icyo mbiziho nk'uko nabibabwiye hari amabwiriza agena imyubakire y'insengero igihe rero cyari kigeze mu rwego rwo kurengera uburenganzira bw'abanyarwanda muri rusange kuko muri rusange leta igomba kurebera abanyarwanda bose muri ubwo buryo rero yagenzuye insengero kugira n'imisigiti na za kiliziya kugira ngo harebwe niba zujuje ibisabwa
yego
hanyuma biza kugaragara nyine ko hari insengero nyinshi abanyamadini bagiye bubaka uko babonye batitaye ku mutekano bw'abazisengeramo insengero zimwe zubatswe nabi mu buryo zishobora guteza impanuka kandi zagiye zibaho mu Rwanda murabizi ko hari insengero zagiye zibwira abayoboke hirya no hino mu gihugu kandi hari n'insengero zabaga zirimo umwanda utakwihanganirwa ugereranyije n'aho igihugu cyacu kigeze bityo izo nsengero rero hagiyeho uburyo bunyuze mu mucyo bwo kubwira ba nyirazo yuko abo bireba abayobozi b'amatorero n'amadini ko zigomba kuba zikinzwe hanyuma bakuzuza ibisabwa zikongera zigakingurwa muri ubwo buryo rero hagiye leta yashyizeho amatsinda atandukanye harimo inzego zitandukanye harimo urwego rw'igihugu rw'imiyoborere harimo inzego z'ibanze ni ukuvuga inzego
z'akarere n'inzego z'imirenge ndetse ni n'abahagarariye amadini n'amatorero bagakora amatsinda hanyuma bagasura insengero zose bakazigeraho bakareba niba urusengero rwujuje ibisabwa. Urusengero rwujuje ibisabwa ntabwo rwigeze ruhagarikwa, hanyuma urutujuje ibisabwa hanyuma rukaba rukinzwe bagasabwa yuko ibyo bituzuye babyuzuza, harimo cyane cyane ibijyanye n'amasuku, harimo ibijyanye n'amasuku ndetse n'ibyo n'ibikoresho byo kubuza indangururamajwi kugera hanze ku buryo bitabangamira umutekano w'abandi Banyarwanda badasengera muri izi nsengero. Nuko rero igikorwa cyagiye kigenda, kandi ni nabwo buryo icyo gikorwa kirimo kigenda mu rwego rwo kuzikingura, kuko abujuje ibisabwa n'ubundi babimenyesha inzego z'ibanze hanyuma zikagenzura zigasanga bimaze gukwira hanyuma bagafungura urwo rusengero. Murakoze.
Pastor Mushimiyimana, president wa Riprodor, niwe turimo tuganira rero kuri ubu bushakashatsi ku bwisanzure bw'amadini n'amatorero mu Rwanda. Kuri telefone dufite Joseph na Ezekiel. Mbere yuko mbaha ijambo nagira ngo Pastor nkibarize, kuko nduzi abantu bashaka kugaruka kuri ibyo bintu byo gufunga ziriya nsengero zitari zujuje ibyangombwa, kandi twibutse yuko ari ukuzifunga by'agateganyo. Ahubwo mu bushakashatsi mwakoze, iki kintu cyo gufunga izi nsengero zitujuje ibyangombwa, muri rusange Abanyarwanda babyakiriye gute?
Murakoze cyane. Nk'uko ubushakashatsi bwacu bwabigaragaje, twabajije abayobozi b'amatorero, nk'uko twabivuze ari amatorero impamvu twayahitanijemo 28 ni amatorero agaragara mu gihugu hose, mu turere twose tw'igihugu. Nuburya nubwo hari amatorero menshi twabibonye, ariko menshi ari mu mujyi wa Kigali. Twashatse rero amatorero ari mu gihugu hose, tuba ariyo tubaza abayobozi bayo, tubaza abayoboke bayo, ndetse tubaza n'inzego z'ibanze nk'uko mwabibonye. Ariko icyadutangaje cyane, twari tuzi yuko tuzasanga abantu benshi barababaye yuko insengero zakinzwe, ariko twatangajwe natwe no kubona yuko abantu 92% babo twabajije bose bishimiye kiriya gikorwa, cyane cyane bakaba barashingiye ku musaruro wakivuyemo. Bavugaga ko rero leta yari yaratinze ahubwo kubahwitura, ko ari nk'ubuhwitizi leta yabakoreye bakikebuka, hanyuma bagatunganya insengero zabo bagatsengera ahantu haboneye kandi hahesheje umunyarwanda icyubahiro.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nagira ngo nsabe Joseph na Ezekiel babe bashyize ku ruhande ibi bintu byo gufunga by'agateganyo ziriya nsengero zitari zujuje ibyangombwa, tujye ku burenganzira koko n'ubwisanzure. Joseph we? Niko, wiriwe neza?
Mukomere.
Uratangaza iki se rero kuri ibi ngibi by'ubwisanzure n'uburenganzira bwo gusenga n'amadini n'amatorero?
Icyo navuga, nabona rwose biriya byari ibintu bikwiye, kubera ko nabonaga ko hari igihe kizagera abayoboke b'amadini cyangwa se n'abafite amatorero bakazajya barwanira abayoboke bitewe n'ubwinshi bw'ayo matorero. Wari gusanga bamwe babuze abafana, ugasanga bagiye kubahigira mu yandi matorero, ugasanga bibyaye ibintu by'induru.
Umva icyo kibazo pastor yavuze yuko batagikozeho ubushakashatsi, kuvuga ngo amasengero yafunzwe gute, ngo byari bigamije iki n'ibindi, yabivuze yabisobanuye nk'umunyarwanda nyine ukurikira uri no mu burenganzira bwa muntu, ahubwo gusha kuri ubu burenganzira n'ubwisanzure.
Nge akabazo ndashaka kumubazaho gatoya. Ese nk'umuntu muri mu bakoze ubushakashatsi, ntabwo baba baratekereje ku kintu cyo kuvuga ngo wenda hagenwe umubare ntarengwa w'amatorero kugira ngo bigabanye icyo kintu cy'akajagari? Sawa, akabazo kanjye karako. Murakoze.
Ye, urakoze nawe Joseph we. Pastor,
ndabumva
ibi bintu byo kuvuga ngo umubare ntarengwa w'amadini hari ibyo mwahuye nabyo mu bushakashatsi?
Okay, na ibyo ngibyo ntabwo twahuye nabyo, ariko no mu bushakashatsi twakoze amategeko abivugaho. Kuko ntabwo ushobora gushyiraho umubare ntarengwa w'amadini ukurikije amategeko uhereye ku itangazo ry'umuryango w'abibumbye, itangazo mpuzamahanga ku burenganzira bwa muntu, ukajya ku masezerano mpuzamahanga ndetse n'u Rwanda rwagiye rushyiraho umukono atandukanye, yaba amasezerano mpuzamahanga mu by'imbonezamubano na politiki, yaba amasezerano mpuzamahanga mu by'imibereho myiza n'ubukungu, yaba amasezerano mpuzamahanga atandukanye u Rwanda rwagiye rushyiraho umukono, ndetse n'itegeko nshinga, ndetse n'ariya amategeko yose nabarondoreye, nta tegeko rishyiraho umubare ntarengwa w'amadini, kuko abantu bafite uburenganzira bwo gusengera mu madini bakurikije umutimanama wabo uko babyiyumvamo mu idini bashaka, bipfa kuba bitabangamiye umutekano n'ituze bya rubanda. Ubwo rero nta mubare ntarengwa uhari wo kuba bavuga ngo mu gihugu runaka hagomba kubaho umubare w'amadini n'amatorero angana gutya.
Bigiye mu mategeko ubwo byaba binyuranyije n'ubwo burenganzira,
birumvikana yuko ubwo haba habayeho kubugabanya, kandi ntabwo buramutse bugabanijwe ntabwo ubwo burenganzira n'ubwisanzure byaba bicyubahirijwe, kuko baba baguhatira kujya gusengera mu idini cyangwa itorero udashaka.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda bambwiye ko Ezekiel nababwiye nawe ko ategereje ku murongo wacitse, ariko turi kumwe noneho na Jeremy. Jeremy we, uratangaza iki?
Navuga ko ikibazo cy'abantu basenga nakucyitondera, kuko hari abantu usanga bagomba gutera akajagari gusa aho kugira ngo bumvire amategeko leta ibahaye, bagomba kwicishiriza habo kubera ko mbere inyungu babarondera. Yego,
urakoze Jeremy.
Murakoze namwe
Pastor. Ibi ngibi byo gushinga itorero umuntu yishakira amaramuko byo mu bushakashatsi mwabikomojeho?
Icyo ni ikindi, nubwo n'ubundi bushakashatsi twazakora ariko ntabwo twabukozeho, nta nubwo muri uyu mwanya iki kintu ushobora kukivugaho, kubera yuko kuvuga ko umuntu yashinga itorero cyangwa idini ashaka amaramuko nta bushakashatsi twabikoreye. Twaba tugiye kugira abo dushinja ibintu kandi byabagaragara n'ibinyoma, kuko nta bimenyetso bihagije twaba tubifitiye.
Niko se Pastor, dutangira twavuganye na Remo waje kuba umuyisilamu afata izina rya Abdul Jalil, yaje no kugaruka. Ubwisanzure n'ubwigenge bwo guhitamo no guhindura amadini mu Rwanda, ubwo bwisanzure n'ubwigenge nabyo birakorwa, birimakajwe, birubahirizwa? Ni ukuvuga leta yubahiriza ubwo bwisanzure n'ubwo bwigenge?
Murakoze cyane. Ngira ngo nk'uko byagaragajwe n'ubushakashatsi, ubushakashatsi bwacu bwagaragaje yuko abanyarwanda bagera muri hejuru ya 80%, bwagaragaje ko abo abayoboke b'amadini barenga 80% ubwabo aribo bihitiyemo amatorero basengeramo uyu munsi. Hanyuma abari hejuru ya abagera kuri 12% nabo bagaragaza yuko amadini basengeramo bayahisemo bakurikiye ababyeyi babo, cyangwa bakurikiye abagabo babo, cyangwa abagore babo. Ibyo nabyo ntaho bibangamiye na gato ubwisanzure bw'uburenganzira bw'abasenga, kuko haba bihitiyemo, haba bakurikiye ababyeyi cyangwa abo bashakanye, nabo ni uburenganzira bwabo bwo kubakurikira, kuko nta muntu wigeze ashyirwa mu idini cyangwa mu itorero ku ngufu mu Rwanda. Ibyo rero mu Rwanda uburenganzira bwo kwihitiramo idini usengeramo bukaba bwubahirizwa 100%.
Noneho ku bwisanzure n'ubwigenge se bwo kujya guhimbaza, kujya mu misa, kujya gusara mu musigiti, kuramya imana byo mwabibonye gute mu bushakashatsi hari ubwo polisi igira gutya tuvugiye ikajya ku musigiti runaka ngo ntimwinjira ibyo hari byo mwabonye
ubushakashatsi twakoze bugaragaza nkuko ubundi bitegiye ibyo muvuga by'ubwisanzure n'ubwigenge bwo guhimbaza no kuramya tubisanga mu itangazo ry'umuryango w'abibumbye ryasohotse mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na rimwe mu ngingo ya gatandatu aho havugwa mu bwisanzure bwo kuramya no guhimbaza cyangwa gukora amakoraniro y'idini cyangwa imyemerere ndetse no gushyiraho ahantu ho gukorera ibyo bikorwa hanyuma rero mu Rwanda nta na rimwe ibintu byo kubangamira kuramya no guhimbaza bigeze bibaho keretse haramutse habonetse ikibazo cyo kubangamira umutekano n'ituze bya rubanda nk'uko bivugwa ndetse iri tangazo riranabyemera yuko ubwo burenganzira bushobora kugabanywa mu gihe byaba bibangamiye umutekano kuko niba abantu bafite urusengero bakajya kuramya mu rusengero bakibagirwa yuko urusengero rukikijwe n'abandi bantu kandi bose batari abo muri bo badasengera muri urwo rusengero birumvikana ko bashobora kubangamirwa bakaba nabo bafite uburenganzira bwo kwiyambaza inzego z'ubuyobozi zikaba zabarenze ibyo rero mu Rwanda hari igihe byigeze kubaho agahe gatoya bakebura abantu wenda bafunga ibyuma ahantu babaga babangamiye abantu baturiye insengero ariko kuri ubu ngubu baba abayoboke b'amadini n'amatorero nabyo ibyo basigaye babyitwararika ku buryo ibyo bikorwa nta hantu byumvikana muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda
tuvuge noneho rero kuko yego umuyoboke w'idini runaka umuyoboke w'itorero runaka aragenda akajya gusenga ariko agahura na pasiteri agahura na imam agahura na padiri agahura na mbese abigisha reka tubyite abigisha
b'amadini
noneho imyigishirize y'amadini hari ubwo leta yinjira nimba ubushakashatsi mwarabikozeho leta yinjira mu birebana n'inyigisho amadini n'amatorero atanga
urabyumva amadini mbere yo kugira ngo akore ubundi abagomba kubanza kugira ubuzima gatozi kandi aba yaratanze amategeko ayagenga muri ayo mategeko rero haba hakubiyemo ibijyanye n'imyemerere yayo n'ibyo agamije kwigisha ibyo ari byo akaba rero kugeza uyu munsi amadini n'amatorero mu Rwanda afite ubwisanzure bwo gutanga inyigisho zayo nta muyobozi n'umwe uba bahagaze hejuru haba mu gihe cyo gusenga haba mu gihe cy'amateraniro amadini n'amatorero afite ubwisanzure bwo kwigisha abayoboke bayo bagendeye ku myizerere yabo kandi iyo myizerere baba barayigejeje ku rwego rushinzwe amadini n'amatorero binyuze mu mategeko ayagenga
radio ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na pasteur mushimiyimana pierre damien president wa Riprodor yakoze ubushakashatsi ku burenganzira bwo gusenga ku bwisanzure bw'amadini n'amatorero mu Rwanda kuri telefone dufite Leonard we
Hello
wiriwe neza
yego ndabumva cyane gose
uratangaza iki kuri iki kibazo cyo bwisanzure bwo gusenga
ko mutabikije mwa jewe ndi ngaha ndi mu Burundi
yego
ndi mu ntara ya Ruyigi
yego
kibure nagira ndababaze
komeza turakumva
nagomba ndababaze ku cyerekezo inyoni ibintu by'amadini ni kubera abantu benshi usanga bariko barambira ibintu by'amadini hafi y'amadini kandi imana n'ibintu bone bigenda mutu
Leona sinzi nimba ubushakashatsi bwa Riprodor bukomoza kuri icyo kintu reka nyirubwita kwisubirize urakoze
namwe
Pastor Mushimiyimana reka Pastor Mushimiyimana gusubize niko Pastor ibi bintu uyu Leonard wo mu Ruyigi abaza ati kuki haba amadini menshi kandi habaho Imana imwe byo ndibwira ko bitari mu bushakashatsi ariko hari icyo babivugaho
ntabwo biri mu bushakashatsi ariko inyuma ibyo bijyanye na bwa burenganzira bw'umuntu n'ubwisanzure umuntu rero imana ni imwe mu by'ukuri ariko uko abantu bayiramya n'ukuntu abantu bayigeraho bayigeraho mu buryo butandukanye rero uko babyumva n'uko babishaka muri ubwo buryo rero bigatuma abantu bishyira hamwe bagakora itorero ryabo bijyanye n'uko babyumva n'umutima wabo mu nama n'imyizerere yabo ukwiri n'uko bumva iyo mana bakwiye kuyisenga n'uko bayigeraho uburenganzira bwabo rero bituma habaho amadini menshi
radiyo ijwi rya amerika niko se paste mu bushakashatsi yego mu bushakashatsi mwakoze mwigeze muhura n'umuntu w'umubyeyi wavuze ati leta yantegetse ko umwana wanjye atajya mu idini twebwe dushaka
oya nta mubyeyi twigeze dusanga afite icyo kibazo buriya kandi yaba ari amatangazo nababwiye itangazo mpuzamahanga by'uburenganzira bwa muntu uko ribivuga kuko rivuga ko umuntu afite ubwisanzure mu myemerere mu by'umutimanama n'uburenganzira bwo gusengera mu idini ashaka ariko nigeze no gukomoza kuri rya tangazo ry'umuryango w'abibumbye ryo mu 1981 bigaragaza neza ko abana bakiri batoya ubundi amategeko ari amasezerano avuga ko bagomba gusengeraho ababyeyi babo basengera cyangwa se aho abishingizi babo mu buryo bwemewe n'amategeko basengera ariko ibyo bigakorwa mu nyungu z'umwana kuko umwana batarabasha kumenya kwihitiramo n'ubwenge n'igihagararo byatuma abasha gukurikira inzira yihitiyemo icyo gihe rero ababyeyi bafite inshingano yo kumuyobora niyo mpamvu iryo tangazo ryateganije yuko abana basengera ababyeyi babo basengera bazamara gukura bakuma hatababereye bakaba bagenda ariko ikibazo warumbanyije nta na hamwe mu Rwanda umwana umubyeyi yategekwa yuko umwana we asengera ahanyuranye n'aho asengera cyangwa aho yifuza kuba umwana ashobora no gusengera ahanyuranye n'aho umubyeyi asengera bitewe n'uko umwana n'umubyeyi babyumvikanye ntabwo rero ntabwo nta tegeko rinahari yuko byanze bikunze umwana agomba gusengera hahandi nabivuze yuko byose bikorwa mu nyungu z'umwana iyo umubyeyi abonye umwana yihitiyemo idini cyangwa itorero akumva ntacyo bibangamiyeho bizabangamiraho umwana amuhuruhuke akahasengera
ijwi rya amerika niko se paste mu bwisanzure mu burenganzira bwo gukora bw'amadini muvuga mu bushakashatsi bwanyu ko mwasanze nta buringanire bw'abagore n'abagabo buri mu buyobozi bw'amadini biteye bite
nibyo urakoze cyane dukora ubu bushakashatsi nk'uko mubivuze mu gihugu hose aho twagiye nababwiye ko twagiye tubaza abayobozi b'amatorero n'amadini ikintu kero cyatugaragariye ni uko mu by'ukuri abagabo nibo biganje mu buyobozi abagore bakaba ari bake cyane ku buryo iyo urebye umubare w'abagore uri mu nzego z'ubuyobozi bw'amatorero ubona ukiri mutoya uri hasi cyane mu buyobozi hakaba higanjemo abagabo mu by'ukuri uburinganire n'ubwuzuzanye twavuga ko muri urwo rwego ruri hasi
none se ko leta y'u Rwanda biri no mu itegeko nshinga ivuga iti reka dukore uko dushoboye rwose abagore byibura babe 30% mu nzego z'ubuyobozi ho muri ubwo burenganzira n'ubwisanzure bw'amadini leta ntabwo iraza kubabwira ngo kuki abagore bakiri 70% naho abagabo bakaba 93% mu buyobozi bw'amadini n'amatorero ntabwo baraza kubabwira
oya ntabwo barababwira ariko
ntabwo twavuze kukigaragaza nk'ikibazo ariko buriya hari impamvu zishobora kuba zibitera nazo zitahita zikemuka uwo munsi nuvuga ko hakiri nk'inzitizi urabona hari amadini n'amatorero agiye afite amategeko abagenga atandukanye hari amadini ubwayo mu buyobozi usanga ayoborwa n'abagabo gusa ntabwo ndi buvuga yariyo
twayavuga kubera iki kandi bigaragarira buri wese mu bagatolika mu bayisilamu ibyo ngibyo birahari ntabwo twabyihisha twikomereze
hanyuma hari n'andi aho umuyobozi ajyaho akazava hari uko agiye muri pasiyo aho badatora ngo bagire za manda urumva ntabwo wamukuraho nta mpamvu kugira ngo umusimbuze umugore aho hari icyarimwe inzitizi ariko muri rusange twabonye yuko umubare w'abari n'abategarugori bari mu nzego z'ubuyobozi z'amadini ni hasi cyane
hanyuma mu bushakashatsi ntabwo mwahuye n'abantu bababwira bati ariko rero leta yari ikwiye nabyo kubyinjiramo hanyuma ikareba ukuntu ibyo bintu byakosoka
mu bo twabajije rega buriya amatorero n'amadini sinzi ukuntu nibo bivuge mu kinyarwanda ni abantu b'abakonservateri cyane
ni abantu bafite amahame bakomeza kugenderaho ntahinduke ntahindagurike
amahame y'amadini n'amatorero ntabwo ari amahame ahinduka uko bwije uko bukeye usanga baba bagendera ku bintu bya kera mu buryo kubihindura atari umunsi wa none n'imyumvire rero yaba iy'abayobozi yaba n'itorero n'amadini abayoboke b'amadini n'amatorero nayo iba iteye gutyo ku buryo icyo kintu kugihindura ntabwo ari ikintu umuntu ahindura uyu munsi iki ni ikintu gisaba kugenda umuntu yigisha asobanura ntabwo byahinduka uyu munsi cyangwa ejo
pastor abafasha Fatuma arimo zikarara arimo gushaka abantu ntugire ngo twigombye mu magambo wowe nanjye twenyine nuko imirongo ya telefone iri kumugora cyane ariko ntabwo atari kugira ngo ashake abantu tukomeze tuganire none igihe akibashakisha reka twikomereze ariko kandi nibutsa abatwumva ko uri pasiteri Mushimiyimana Pierre Damien perezida wa Riprodoru hanyuma turaganira ku cyegeranyo cy'ubushakashatsi Riprodoru yakoze ku burenganzira bwo gusenga n'ubwisanzure bw'amadini n'amatorero mu Rwanda noneho iki cyegeranyo cyerekana iki muri rusange abanyarwanda muri rusange bavuga gute ubu bwisanzure n'uburenganzira bwo gusenga no kwihitiramo idini
murakoze cyane muri rusange ubushakashatsi bwacu bwagaragaje ko hejuru ya 92% y'abayobozi n'abayoboke b'amadini twabajije bagaragaje yuko bemeje yuko ubwisanzure n'uburenganzira bwo gusenga mu Rwanda byubahirizwa ushingiye kuri ya mategeko nababwiye yaba itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda nk'uko ryavuguruwe kugeza uyu munsi ushingiye kuri rya tegeko nababwiye rishyiraho ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere ushingiye kuri ya mabwiriza nababwiye ajyanye no kubaka insengero ibyo byose bigenzuriwe hamwe basanze uburenganzira bugiye bukubiye muri ayo mategeko basanze kubahirizwa kandi n'abagaragaje yuko babangamiwe ni bake cyane bagaragaje ko ibyo byisanzure ari bukeya ni bake cyane aho cyane cyane hari abavuze yuko n'igikorwa cyo gufunga insengero cyababangamiye bitewe n'uko bagiye bakora ingendo ndende bajyaho insengero zujuje ibisabwa ziri ariko uwo mubare ni muto cyane ugereranije n'abantu 92% barenga 92% bemeje ko ubwisanzure n'uburenganzira bwo gusenga mu Rwanda buhari
none se bababwiye impamvu bahitamo amadini kuko nko mu cyegeranyo cyanyu muvuga ko umubare munini w'abayoboke b'amadini n'amatorero wigaje muri Kiliziya Gatolika mu baporoso no mu bayisilamu hari impamvu bababwiye bihitiramo ituma bahitamo ayo madini
ni karabivuze muri iki cyegeranyo impamvu icyambere nuko ayo madini nayacera mu Rwanda ya yahageze azanye n'abakoloni amenshi akaba yarahageze mbere y'igihumbi 1962 ari amadini afite abayoboke benshi mu Rwanda hanyuma twarabivuze yuko urebye ibijyanye n'imyemerere bisa nkaho bigenda biba nk'umuco aho abana bagenda bakurikira ababyeyi babo mu buryo bw'imyemerere abahinduka cyane ugasanga ni bake ibyo rero nibyo bituma usanga ayo madini yahageze kera mu Rwanda ariyo yiganjemo abayoboke benshi
bikaba byarabaye nk'umuco
yabaye nk'umuco twarabivuze mu bushakashatsi bwacu usanga iyo waho umubyeyi yagiye asengera abana bagiye bamukurikira abuzukuru n'abuzukuruza gutyo ugasanga byabaye nk'umuco iyo abantu barakomeje basengera nko muri Kiliziya Gatolika bakagenda bikaba uruhererekane cyangwa se mu bakoro cyangwa mu bayisilamu ugasanga niko twagiye tubibona niko ubushakashatsi bwacu bwabigaragaje
muteze amatwi radio ijwi rya Amerika turabaganira rero kuri raporo y'ubushakashatsi bwakozwe na Riprodor ku burenganzira bwo gusenga n'ubwisanzure bw'amadini n'amatorero mu Rwanda umutumirwa Pasteur Mushimiyimana Pierre Damien no mu ba Pentecôte ariko turaganira ari president wa Riprodor ntabwo tuganira nk'uko ari umwigisha niko se Pasteur
ndabumva neza
n'ubwizo izo ngofero zombi mu byukuri twazikoresheje uri umwigisha uri pastor ubundi bivuga umwigisha nimba ntibeshya hanyuma ukaba n'umuntu uharanira uburenganzira bwa muntu wowe ku giti cyawe n'umutima nama wawe ubona ko kubwisanzure bwo kwihitiramo idini bwo gusengera aho ushakiye igihe ushakiye bwubahirizwa mu Rwanda
rwose n'umutima nama wanjye ndabihamya yuko uburenganzira bwo gusenga n'ubwisanzure bw'amadini bihari mu Rwanda kuko nanjye idini ndimo nta muntu warinjizemo itorero nsengeramo nijye naryihitiyemo nanarigiyemo ndi mukuru mfite imyaka 27
mbere wari muri iyo dini mbere wari muri iyo dini
naryo
ntaryo
ntaryo nateraniragaho mbonye nta na rimwe nari narigize mbatirizwamo aho rero mpitiyemo mpitamo gusengera muri ADP
hanyuma uraniga uba pasiteri
kandi nta n'umuntu n'umwe wampitiyemo aho ngomba gusengera nijye nabyitiyemo n'abandi rero ni uko biko bimeze
iyo tuvuga uburenganzira n'ubwisanzure burya tuba dutunga agatoki leta ibuza abantu amahwemo noneho ubwo ngubwo wowe nta muntu wo muri leta wavuze ngo kuki ugiye muri iriya dini
reka reka ibyo mu Rwanda ntabwo bihari ubwo se ninde wakubaza ngo wagiye muri iri dini cyangwa ngo wavuye muri iri ngiri reka wenda nk'ababyeyi ariko se nka leta nka leta ibyo ngibyo irabishinzwe rega leta igushyiraho uburyo abantu bashobora guterana mu materaniro mu buryo bwubahiriza umutekano w'abantu aho kwisengera zigomba kuba zimeze n'ibindi n'amategeko agenga amatorero igashyiraho amategeko ariko ntabwo leta yinjira mu misengero cyangwa uko abantu basenga bizaba basenga bapfukamye cyangwa bicaye cyangwa bahagaze bakoma amashyi cyangwa se batuje ibyo ntabwo leta nta nubwo biri mu nshingano zayo zose nta nubwo iri leta
akanyuma kugira ngo dusoze iki kiganiro hari ibihugu biba bifite amadini ya leta mbese abaturage bose bagomba gukurikiza mu Rwanda byifashe bita
ngira ngo ibyo birimo mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda leta yacu ni leta idashingiye ku idini ni leta layike niko
mu gifaransa babyita
na ni leta rero igashingiye ku myemerere
yego
niyo mpamvu rero ibyo biduha n'uburenganzira buri munyarwanda bwo kwihitiramo nta kimubangamiye na kimwe.
Pasteur Mushimiyimana Pierre Damien, Président wa Reprodor, ndagushimiye cyane rwose.
Murakoze namwe Stoma.
Ijwi rya Amerika, ndabashimiye mwese uko mungana, murakarama.